studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe heedi be jamnyalle modo heede ngoni hande ne altinere jetti lewru avril hitande 2019 sappo e jetti yamde jabbori masilima chapane nay e juri usman nyale bulda kabaruji do fil dambale to ogge jande to on kumpetade wiide fa han masibaji ana jokkini wadde le hakkunde e saha leydi me en ndi le cakkide yontere nde bonandaji kewɗi gaɗɗi menaka kañi e koro ley région mofti muttugol pinaji waɗi sarakala o nokku won ley commune e commune marakala nedo kañum ko gonɗo ley région Ségou ɗo waɗi yonkiji yimɓe sappo e tato jetto e mabɓe yo rewɓe hono laamu ministre ma ngaro o wowutara no mali wordi hande ni conseil de sécurité oni ana wondi e miijade dow kabaru muɗum le kawrital batu nations unis holliti jaabu kaldal ngaɗangal fala jam heɓe ngal laataki sanne no yiɗira yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade sijo tamani kabaru ndenagu ñande fu ɓuri sullinade ley wuddu e saha leydi meɗen ndi bonandaji kewɗi gaɗi ley cakkite yontere nde to menaka to kañe e koro ley région mofti fanɗi fu yimɓe jeegom mursinama yonkiji muɓɓen e ɗi bonandaji ɗi masibaji gaɗi caggal majji neno ministre ma holliti wiide ley ko warata ɓe kufanaji bulbulaji ɗi wonnoɓe casque blé 1 neno garan naɓede ley hakkudere leydi meɗen ndi faɓidoro ɗen famu keɗɗeno mumin sendebo
yimɓe taton barama beete alan ƴaɓɓiɗo menaka le saha leydi mali yo amiri goto chauffeur makko kañi wayejo goto gonɗo le nokku o yimɓe ɗiɗon garɓe wonde bonanda o do moto ɓe gonno ɓe pelliɓe ɗo e ɗon er goto ceggal bonanda o yimɓe le gallure nde kolliti wiide magal paɗe 1 gari nokku mon worɓe ɗiɗon barama nde ɓe men dartano wujjude inchawaji le région gawo e wi yimɓe le gonnoɓe ton yo dartude hoore mon sabe de yimɓe le mbaraɓe darino wujjude moto jomu en do lawol gawo sabe yimɓe le mbaraɓe darino tetude ɓe moto maɓɓe do lawol gawo le wuddu leydi ndi le gendi bi le commune koro jon en kaɓoɗay cami do nokku o asawere ƴaɓɓiɗo neɗɗo goto heddiki hen wonɓe golle nde dogi caggal mun le on wattu goto le commune madou le cercle koro suka jokkole ɗiɗon mayi caggal ko moto maɓɓe gabbi do bomboje ɗi basiji gaɗɗi jonte ɗiɗi caggal bonanda ugol sagu ɗo civil temedoron e capanɗe jeego heddi hen o bonanda ana wulito minisma e wi Mamad Sali Anadif horejo fedde oni gonɗo le leydi mali holliti wiide le wattu garoji jon en kufuna bula bulaje kañi mangal paɗe leydi mali anan kani naɓɓede le wuddu leydi ndi immade mun yo yalla ɓeɓe gaɗiɗa lugagol
ley o rafindenagu gonɗo ley wuddu leydi ndi wonno ko inde ande en fulɓe e haaɓe gaɗi batu alankeñan to baña gara to fa anda batu o fa ibilisaji jippine hakkunde jaleñi ɗi caggal masibaji cakkitiɗi wadde ley région mofti o caggal duwawuji sa yiɓe darti jamare nde waltina hakkillaji muɓɓe gattana koye muɓɓen hakkillu keɗe ko mahamed el bessir inde ande goto baña gara holliti keƴaɗa men gonɗo ton oumar guindo dow faccitago mumin sendebo
ana hani yimɓe anda wiide yo kulle kesuno momi anda ndeno ɓati fewi goto hayfa goɗɗo ana hani kala homo fuu jo in hakkille mon celle hokkude kabaruji ɗi mi anda no ɗi gori jaati keɗodire kañe gollide e hakkillaji e aniyaji men lobbi ndeno ɗum waɗɗe honono dinaji hollitata ɗi kambar mun tafon keƴaɓe dina alsilame en e chrétien en tottodiri hakkillaji mun caggal mun joni alsilame en ngari julde yalamen yo jam idde e rewarta le leydi malindi ɓuri fu le région mofti le cercle baniangara kañidi gallure
baniangara
sakiraɓe andon sono jiɗi ɓeydirade famoɗo mbawi ƴewduɗi kabaruji fuddo helloji amen facebook et twitter fando kondo kowoni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddude towɗi numéro ji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe enayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyyi capanɗe jeɗɗe enayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi pinaji goto naɓannoɗo lumankoɓe muti ley maayo keñen ɗum waɗi sarakala o commune gonɗo ley laamu markala nenno re le région Ségou yimɓe sappo e tato ɓe kolliti wiide yonkiji muɓɓen keddi hen jetto e maɓɓa yo rewɓe luumo markala wonno koɓe pondino yaade e wi seeɗuɓe sarsugol ƴaɓɓetigol sabimbini o kasara zuzungoje arande suudu sare mopti hitande 2019 fo puddi handen to mopti to ko yata talki chapande nay woni kandi huncenede horele o imadara ko yata himbe temederon woni ko be kulliti wiide kani sarede e wi humini be sare ngendindi di zuzungoji ngadan fa uddabe kasube anda be anda do nen uddabe kasube anda do ketti nen no cuudi kasudi do kebede billito in jukina fa tati lewruma warorundu fa be dure den famu kedden mohammed mawlud nazim kanko wono procureur general cour d'appel mopti mamoudou boukim kedjad amen gondo ton landundire makko do facci tango oumar waygalo.
Ces affaires sont
kabaruji di yudi mawdi di non arandini ko nayri bangal yottade cialdi bi adama dum woni yande jomun fide jomun famaya kani e war horeji goddum dum du an nayri bangal sande do jomu en wattu joni o min memata hono bonandaji ngaddi ko sakiti ko leledi ndi sabide yudum kabaru mawdo non sanne bonando o mawni miden gonde yewtade
yora in session speciale.
Duubi tati caggal kalda ngadda ngal fa jam hebe limbal ngal woni hulitiwide wana ko yida dun heba ley botum gadda do alal bare yabbinande conseil de sécurité hulitiwide nokuje kewde le leydi me endi ngala do dabere soldats e mali soldats e be franci be kanyebe woni be le libbi tati woni hulitiwide ndartan golleji lamu ministre ngaro fati dalaji mali di kebene jokora fa be dore na fam keden oumar waygallo
fedde conseil de sécurité be ngaram be jotto golleji ministre di le lebbi ngaroji di le leedi mali le majjun fedde hande jottano jam e deedere worri dun jokkinama faabe ciaw yalla be jokkiti to golleji mabbe di na be baylitam balal no leedi mali di worri ko heewi mabbe duwi so balal ana waylitebe ciaw fati dun torra leedi di le majjun yogay halaji mabbe di fu ngaran yo wadde le ko warata ko no kaldal e kawrangal hani jokkitirede yalla e ngal tabe le leedi mali di caggal mudu jeewe lono mangal paden leedi mali kani tawrede le saha leedi di kani e le wuddu leedi di be beedle hinduwil be jottoto yalla hono be kani hokkindirde juude e lamu ko wonbe leedi di fa lamu hokkundejo heba jojjine fa hande de do fedde wi waran jottoto dati kandi nangede le ko warata ko yalla kaldal e kawrangal antabe leedi mali di dum e tawel fube kolli metti mabbe nyaloma hande ko lamu wala le nokkule kewde le saha leedi mali di kani e le wuddu leedi mali di be mi gouvernement wana hande gollude di do golleji no wori nyaloma hande no
yimbe hewbe kebata nafa nanu golluma ngalluro segunde o nyaloma sodobe sottobe hewbe nena be gennidi kanyebe gelle badide kawrata hen nena himbe hewbe hitan fube kolti wiide himbe hewbe buri hawrude e go lumo fabe dure ne famu keden mahamadu sama segu
segutene yo nanugo lumo kala altinere yo nokkudo kulle gennidi fufu na kebe tokuji mudun na njafi e wi mer ngalurende kebal odo nyaloma o yo faba modo non holti dun yo nyaloma kala runugol to segutun sabisa a wofi altinere goto tan a isiraka domude altinere warore kedana no hun jara mer ngalure segu
segundene se le dieu de
segutene o yo nanugo lumo altinere fufu der ngalure segu wakka jun o yo nokku kebal mongal wonande ngalurende dongal tawangal nyaloma fuci golu kala ko hani ronde de der ngalure segu denno dum wona fe hunde famdunde commune okay na gollida e gollirde humaninde moftude jawdi e tutude min kala lewru ujna chapande jene kalisi sefa
450000 francs
kala nyande altinere rewo segu be fuf na dogona lumongo e wi mambe yo nokudo somoyaji di na jafu choggu kedanna maryam tarware chodowo
segundene
na fakaji segu tene pamda fay sede sabli wattu o choggu yidi fuf na jafu dina kedda hitarinde e le lumo segu tene kulle kreduji di uri e wi julabe yoga dun do yo hello e kebal mabbe kedanna karmo kulbali commerçant der ngalure segu entre nyande altinere won ko lumo go buri fufnande ka futeji mudun wonande minen kay yoku kambe igobe kreduji be fadde mabbe soddi kambe dun be ngara jeewude o do titalla o min jogi kuteji ngal do kawtal segu tene yoku julabe e kiliambe fuf nangi datidi himbe le hewbe na metta batte o do jogolo o
studio tamani yo fa ballamu leede suede Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Yaade ndarodi kabaru jingun ile region ngaji meden dem puderan dide bo kasara la kasaraji lawi ngadi yonki ji himbe sappo e go o barumbe chapande jeno en jeego le lewru mars jabbe no le region kulikoro o direction regional protection civile gelleni hokki o kabaru le tongande wadi de watta lewru fu ko hollita nenno ko hollita wi le tongande de kasaraji di kasaraji ngado le ndu lewru buri wadde dina lewru fevrier jabbe no ndu le mudum e kolliti wiide neddo goto heddine o han chapande jeyo chapbe debbe sappo go keddi hen hakke leydi yankoɓe haala muɗum wonno keñe Bamba on nokku gonɗo ley cercle Bourem ardiɓe jaleñi watanaɓe sukaɓe jokolɓe kañi e rewɓe on nokkuɓe collectivité kawri e ngal kawrital bawigal dow hakke civil en e darde muɓɓen o batu balɗe ɗiɗi timmuɗo nen o batu balɗe ɗiɗi tii collectivité timi hannden fanda makko yo fa yimɓe ɓeyde wattude koyɗe muɓɓen dow nen no laamu lobbo waɗirta biro walde remoɓe maaro nena wonɓe hirnage san heƴƴintinama ley cakkite yontere ƴaɓɓene nde hoore jokkiɗɗo noddirteɗo Moctar Traoré andirteɗo Benke woni cuɓaɗo Kasen laamade o bureau kanɗo wadde duuɓi joyyi bureau kesso oɓe kolliti wiide ɓiɓɓe walde capanɗe tato e tato goni e makko neno Traoré holliti wiide fawi laamuɗum o dow dokkodiral juuɗe ko wawi nafude ɓe ko ɓuri neno himɓe caɓɓe ko ɓuri himɓe ujunero ndemata ley o nokku mbarowo hectare ŋaji ujunaji ɗiɗi e temedde tati capanɗe tati e tati sakiraɓe ɗo kaɗuɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere nde ana woodi wassalamu